ni mnoma. Nataka bima, nataka gari, nataka nyumba ya kifahari, nile happy Kigoma, kwa kina ndosi nyama choma. Ndiyo wale wale nipa kisogo, wanione kwa mbali, mimi sifiroho. Samahani, mimi sikidogo. Hey, put some respect on me before you come at me. I work too hard to be where I be. Nikifika faa, nilikuwa jam na kama mlini shikilia day one. Taka wa jam jo ile speed di na kam. Wana jam, wata jam. Na ring the alarm, ring the alarm. Yeah, yeah, yeah. Hey, pass me the kush, pass me the lighter. Mash up the tune, si kiku nicer. Pass me the booze, we cruise tonight. Hey, tunaban tonighter. Pass me the the lighter.
Leo tunabuje buje
tonighter. Leo buje buje tonight. She's that girl.
Ni mama yao, mama yao.
Who's that girl?
Is it na 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 na?
She's that girl.
Oh, no.
Wanna pin the easy goma. Wanna pin the easy goma.
Wanikubali.